the blue and touch.
Ah, oh, 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 oh. Ah, oh, oh.
Ah, chimwa di paure. Ah, faita ki de napa.
Aki wana buni.
We mushizo.
Wachura kubinuka kifo cha mende kitandani unaujua mama kinachoni uma yangu shuka turio nungua na mushizo mekula jama
kurudiana na wewe saa uchura nina penzi jipia we mimi napiwa
unataka umjue baby wangu nimemposti mwezako nimemposti weka bando kamchunguli unataka umjue baby wangu nimemposti mwenzako nimemposti weka bando kamchunguli unataka umjue baby wangu.
Oh baby wangu, baby wangu, nakupa pole, pole yako. Nimempata kiboko yako ote na chonde, ole wako. Nisipasha kipiporo. O wala hunitish, haunitamanish. Naringa bure, unogi hata uswitch. O haunitish, haunibabaish. Nanapendwa, minae mpaka mazishi. Nimepata stories zako kwa jirani. Muda osina, izo levo nshavuka. Hata madanga na kukwepa mtani. Umechina, unaela kusuka. Unataka umjue baby wangu nimemposti. Amanzako nimemposti. Weka bando ukamchungulie. Unataka umjue baby wangu nimemposti. Amanzako nimemposti. Weka bando ukamchungulie.
Unamshika chafu yako unaenda nae kulia. Tunaenda kulia, wau ni kulia. Tuende ni kulia, na wote kulia. Wemshike chafu yako urudi nae kushoto. Oya tuende tuerudi kushoto. Tuende ni kushoto, wau ni kushoto. Tunarudi kushoto.
Apo enye shega.
Apo enye barida.
Apo enye shega. Konte fage uwanja po, fage kweli kweli, timu afu mpya po, haina kufeli konte.